E ngā maunga whakahi putanoa i te motu tēnā koutou katoa. Nau mai ki e nei kohikohi ngā kōrero a wātea, nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. E whai ake nei mā te Māori mō te Māori. Koirā te aronga matua o tētahi pokapū ipurangi ma te kōwhi ori hou, kua whakarewaina ake i tēnei wiki. A e tuku ana ngā rōpū hauora Māori i ngā kupu whakamihi ki te tokomaha ake o ngā uri Māori. Kua puta i o rātou kāinga, kia werohi a rātou ki te rongoā ārai i te mate karauna. Hei whakatepe ake ko ngā tai pitopito kōrero hā kinakina. Mā te Māori, mō te Māori. Koirā te aronga matua o tētahi pokapū ipurangi ma te kōwhi ori hou kua whakarewaina ake i tēnei wiki. Hei tā te minita whakawhanaketanga Māori a Willie Jackson, he rauimi tēnei hei āwhina i te iwi Māori, kia mōhio ai rātou ki ngā pitopito kōrero katoa, e hāngai ana ki ngā ratonga Māori e wātea ana ki a rātou, pēnei i ngā wāhi whakamātauria ki te mate karauna, ngā ratonga ngā pūtea tautoko Māori tai atura ki ngā kōrero nui whakaharahara e hāngai ana ki te mate karauna ki tā te iwi Māori titiro. Kia tahuri atu tātou ki te minita whakawhanaketanga Māori a Willie Jackson.
E me nui anō rā te tuku ngā kōrero katoa hei whakamōhio atu ki te Māori a ngā take nui hei whakaruru hau i a rātou. Nā reira ka tīmata hau te māhere kia mōhio ai. E tētai whānunga, ngā whika me ngā kōrero hau i a rā.
E tuku ana ngā rōpū hauora Māori i ngā kupu whakamihi ki te tokomaha ake o ngā uri Māori kua puta i o rātou kāinga kia werohi a rātou ki te rongoā ārai i te mate karauna. Koirā tā tākuta Rawiri Jensen.
I tēnei wiki ka ahua neke atu te kaumari mano ngai tāua kua tai mai mo tēnei rongoā ārai mate. Tēnei au i ngā Māori ka tai mai. Hey, i tērā tū wiki, tērā tū marama, te nuinga he pāke he mea no āhia, engari i tēnei waka ki tēnei ngai Māori ka te tau mai. So, rawe kia, nā mihi.
E titi hawa ana, e hūro ana te rohe o te tai tokerau, kua heke rātou ki te taumata ohiti tuatoru. Hei tā pita tīpene no roto mai o ngā tihine, ahakoa kei te horo kuku ētahi kia hūnuku kia taumata tuatoru, kei reira hoki te tini o te tangata e whakanui ana i tēnei nekehanga. Anei te reo o pita tīpene.
Tino harihari ana te iwi ko ētahi hoki e hihi ana ki te noho ki roto i te taumata tuatā. Engari e ore ore ana te iwi a e nena, korikori haere ana te tai tokerau ani te rongo, ko heke ki te taumata tuatoru.
Kia matāra tātou ki te tiaki pai i a tātou pūtea i ngā wā o te noho taratahi. Koirā tā Bronson Perich kaimahi Māori mo te ratonga tuku pūtea a tangata microfinance. Whai muri i te nui o ngā whānau kua tahuri atu ki ngā toa hokohoko a ipurangi me tā rātou kaha whakamahi i ngā ratonga utu, pēnei ia hoko i nāianei a ko te utu a muri atu nei. E me ana a Perich ara noa atu ngā tāngata kei te whakapau i a rātou pūtea ki e nei momo kaupapa, mātua rā i ngā wā o te noho whakamoho ao.
Te pairau atu tēnei ratonga mo te hapori, engari he niho māro, he niho koi ngō tēnei ngārara. Ko reira tā mātou whakapai ki te iwi, kia matāra, kia whai mātauranga, hei mua o te moko i te kirimana. Whakaruhia, e hara tēnei te ratonga, hei namake. No reira i a koe e whai ngēnei ki momo ratonga, whai whakaro anō nei he nama.
Nō reira e hoa mā mautonu mai ki ngā take hā kinakina e whai ake nei.
This is a COVID-19 announcement. New Zealand is now at alert level 4. We can stop the spread if we all stay at home in our bubbles. Only leave your house for necessities or to exercise locally. The Delta variant is highly infectious. When out and about, wear a face covering and keep a 2-meter distance. If you have symptoms, call Healthline to get a COVID-19 test. Check locations of interest at covid19.govt.nz. Unite against COVID-19.
Ki te tauma heke heke o te ao mo te hunga haua I Tokyo, hanga aroha ana ki tō tātou kai oma a Anna Steven I te mea I panaia ia e ngā āpiha aro Turuki I te reihi ko tahi rau mita te roa. I o mātu te hoihoi mua I te pako o te pū. I heke iho ngā roi mata o Steven vai muri I te kāri whero I whakātuhia kia aia e te āpiha. He oi anō hei tāna e whakahi tonu ana ia ki ana mahi nui kia tai atura ia ki ngā tauma heke heke o te ao. I te timatanga o tēnei wiki I whati I aia te rikoata Oceania mō te oma ruarau mita te roa. A kāti ake rā e hika māka mātua I tēnā ngā pūrongo kōrero a Wātea mō tēnei haora. Ko Lady Pōkai tēnei, kia ora.
Nā no reire te motu, mā Wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko
nā te mānga. Hei pāho.